Onye na-eme ma Jizọs ma Yeah, brother, see
the battle.